Yo.
Badass.
Adi, chiki plow, chiki blah blah. Me kulum chela na jujere ga pila. Sami ndo mi, sisi fona na nagaudu. Hata wako zangu zenda nisha gina wao. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita.
You can't be me, don't wanna be. I have my niggas calling you a wannabe. You tryna be me is upside to me. I always wanna be where I wanna be. I'm dope, motherfucker, call me cannabis. Moshi ni mingi penye niko wezi kana mi. My fans only penda wezi ni kana mi. I'm back up on me, I can't bother me. Hili round utalola hii. Kikijana juu achezi amekuja beast. Bam bam, gun blazing out and shoot the kid. And your girl I'm in the test gonna dig you free.
Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Ati skizi mutembea nile chaga jo kutamba. Kibudas unajua mambo ni mdaga. Hivo ndo mikuwa mambo mingi ndo sinaga. Naifanya june penda nikijua ndao bamba. Flow ni tight nilishafunga na kamba. Misari kuzirembeza zipo tamu neza lamba. Niko high nika nimechoma kimbaga. Wezi linganisha kanko soba jo kustaga. Angi vulture nyama ija in Peter nigga. Initwa favor tadani triple zita nigga. Mafalo amedozo amelalisha nigga. Biki ya chino kaboom 00 jina. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita. Kasafari basi ngoma na andika. Kani mboka basi kizibo pandisa. Kani mbio basi nika andre mita. Na wakislegi na wapita kama stima kwenye mita.
Kabo, andasida itishike na jiki na mangoi ni die faster.
Nasina tuki na zichukua na kashfa.
Fegi ni ngori uneza chomu pate kansa.
Neza pata zimekuata wanze kutoka masalsa.
Budo kidedi utoche nani zo marasa.
Neza kufuka nuotokeleze mwanze kutoka raba.
That's a bad thing for another.
Misi mkatoleki, misi endagi maranatha.
Yanu neza sema hivo brother.
Mini father na jua bei ya pampas.
Unona wale matwin wana ass. Gimbeka moja ndakashenisha na Bruno Mars.